lilamu jenne o region mopti nyaloma hande wala fuddulube wirton imadraji di armeo wondi e wadde ka dum e tawede fu yimbe wonbe tombe bibe ngattana golleji di hakkille sanne sabilino gube de ngori tonno wakkati fata e jillindire yimbe lebe fati ben baraton civil en kanye ko nande mudum en kedde yimbe wonbe tonbe jabay inde mudum inde ko cifi do hen
hannan le geni jenne mede wa yettude Allah sabu dina dum won lebbi jene le geni mari bugu wala futu me wa yehude no mede uddi to yimbe lonbe hitebe wargon lamun ko mangal pade leedi malbe natniga am sabe lobbe sa mede wa yewde lumoji mede wa yehude me golle golleji amen
les raisons segu imadraji de arme o wonde wadde ton do sutnaaki jama o le commune nokku no dette dogo firi le lamu nyono e be gonde watto imadraji be no dirton keletigi ladik sababu su yimbe wonbe tombe no gondi hebude gikke lobbo be ngadi no dango fewde arme o tinno reena commune ngaji gondi le o do nokku fu e mangal mudum kedde mo kanko no dirte fidel dembele yo gota e gondo nokku no dirte dogo firi ko mo sifi do hen
le lamu dogo firi jama hakkilama fuddete gen jodaade sabu dina jeje fuddete hebede seda sedan ga hakkune menanga leedi murtane ko heefu atam en watti e bum ngaji du labi din kan le pon ngaji nyalan handere medde wa hinnade golleji amen
suudu humininu yettinde kabaruji arme o hollitir wala fu ko lati sababu mudun yo imadraji dum gondi wadde fa yotti o kaborde kesse de be kebi li ko sagiti ko kedde mo kanko colonel Souleymane Dembélé le fedde dirpande o gollate mudun ko sifi do hen
l'amélioration des conditions
de Moussa Yebi handen e mintere malbe be hebi kabnorde ka e kulleji hewdi ko faawto be haba ko mali wala non ana fotar dub chafandade handen sa yewi handen mintere me won ben handen be wala hone yibbe be tuba ko be jangini de ko heme fu hore be mabbe baddi leni pen ko jangini be haba kana dun aran non le lamu tuba ke attaban mintere meden be wala fu ko hore be mabbe andi non
du commandement notamment des officiers
ndudo suudu noddirtendo dirpaabe kolliti wiide be jokkiti to dido golleji fa ndenaago warta le mali fu e mangal mudum ka dum e tayre fu be mbibe baa yaar ciagal jamar ndedu tinno faabirobe ko nayri bangal kabaruuji Souleymane Dembélé
il n'y a plus d'excuses
le nyalan handere wala fu ko nyaki handen e kabonder ko natto saabe waas hebde deje walla ne wondi de mudum ndu wala hono walla hakko ene ga leede godde de habdo be medde me be leedi goddo wonno du natto saabe handen sun hokkuri be leeni fu hakkile jokkal mangal padebe yalla leni fo ana nangi
l'intégrité du territoire national
micitede wiide arme o wottu jone be gonde wadde imadraji le nokkule kewde le leedi meden di le saha leedi ni kanye le wudle ndi fa pewto e gube de be noddirton terroriste de be mbi le majjundube nangi ton kaborde kewde le odo nokku yimbel wobbe du won hebbe yoppitete nokkule uddade dube kebe uttinte dum.